Wanna, wanna, yeah.
Wanna, wanna,
watch out, you wanna be.
Wanna, wanna,
rap a blue tit again.
Wanna, wanna,
representing Lugba rap
wanna,
soldiers.
Wanna,
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 Kabulu music entertainment.
Wanna, wanna,
yeah.
Wanna, wanna,
hip hop mabiba. Ere good rebuilding flats, yeah. Acid rebuilding do repepa. Enjoy sick in the illustrate my pepper. Boza nyororo yeman duwe sick ilio chole. Torozi pull down, do my baraza bebebebe. Arile ruo tuba manedria iposta dria gas kulusi. Ava dria rile hiti gwa. Rwanda mani ferno nyiruo kwa li gas. Invoid rimbundu nimbuinde da rodi ni niga bako. Ilia ruo ni billions ila dria bonga si. Gavina kusi, funzi ila dria gaganya si. Arine fege nyagati tiare nyanyanya. Ile dread is all record wiki leo fariole. Ripia za dri nyanda kaka uma dria rilenzi la dio piozi. Idri nyaki leta zirile. Sende andresu waredi mamulebo suraskari kuivile ku. Farale kibiongo cho. Fale dri otamba. Vale a celebuni,
celebuni,
vaga tua cara ingata sikini itini. Arile ruo tuba manedria iposta dria. Ile dripi zwezo ilia arasta. Vaga tua cara ingata sikini celebuni. Biasara ngbari vaga sikini leturo rambuwa. Atita tauni alia siriteri nitegaru itini. Neba kudir kidia pararu. Tadi lemyo fesu kulwe langa buku. Ongo manzila zozo guzu la myo zanga mbuku. Bama choza rasasi mvani ya tia fatasi. Anyirani otioti. Swagi tura mvani ya tike gelesi. Surundi la vori mali afi mvani ya agatasi. Karatasi buku guanzila dria mvadu nye kwa gajisi. Mama nilwa area kuwe si bizasi. Sawa kalidri nisu. Oratasi ya siya tandisi. School fees da kakarime nye gari ya danyi rapu nzila dria. Ezwa njijiri kipia siria. Sende niringa kuwa seti obolo kwa zesi nzila dria. Kelele kelele kelele. Vale dri otam vale a celebuni. Vaga tua cara ingata sikini itini. Arile ruo tuba manedria iposta dria. Ile dripi zwezo ilia arasta. Yeah, you wanna be is a killing the music industry. Not thinking where are we moving forward or going down. Every time yapping, we gotta whip you. As you wanna be me, I hear you tryna be like Sakoni. Fadin to run zimin duare ni yafura. A baladin ton to minin dare ni yesura. Indanga fandoni kunga vita ni bangwe. Dria tia kondo yo tiyo katia azoni ni to yani. Jack B distress, ile kopi. Rapper blue tit siangilo ma sauti dia mi kopi. Team Mac to Jose style ya siodi dia mi kopi. Ama mi potorobe, ama mi nduri chola koko. Vale dri otam vale a celebuni.
Vale dri otam
vaga tua cara ingata sikini itini. Arile ruo tuba manedria iposta dria.
Parale kidongo cho. Jirani mivuri dileya. No dilebu.
Parale kidongo cho.
Mame nyadri ondios.
Parale kidongo cho.
Wana, wana,
spina.
Wana, 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 wana,
wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, w